This is the Mahikeng FM podcast.
Ja ka itse gore kgwedi e ne le kgwedi e neng go ketikiwa jalo autism yanong motsatsi la gompieno ra itswalela Doc Boseletle.
Bosele dumela branding, dumela baretsi ba bantle.
O letse.
Yo, ke mo mereko e tsoga ke a robala. Tsatsi lengwe lengwe fela motho wa tswa ga wa dira ke gone fela. Ke go batla go botsa seng kopa go botsa seng tsetsi.
Okay.
So ha ka tsona go te gaise mokgwa ke mola, what does that mean? Ne ke tsa tsona.
Okay.
I kire gona na gore ha ise mokgwa ke molao. What does that mean? Ha ise mokgwa ke molao.
Se lo felo ga ke itlhabisa ditlong. Se se ne ke gore 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 ke ba solofeditse. Se ke a dira gats.
Oh. Okay, ke di le tswana go sekolo mara ga ke so.
Ha re tswala autism mo tsela go mpiona dok.
So ra itswalela gompieno kganya autism ya ka re tsikile ra itsimolla aha kgwedi tsimolla gore ke World Autism Awareness kgatekeng kgwedi yotlhe ferekgong tlhakole mobile moranang tshwantse ke di gopola sentle tsa Setswana. So gompieno ne ke batla fela go thata-thata fa le fela ka autism mo bagolong kare gantse re bua ka yone le mo baneng mare ga re itse gore ore ganke re follow up gore bagolo and bo batsadi ba bantsi ba ngongorega ka gore ngwana ga a le monnyane government e ka re ya provider go nna le dikolo go nna le all those things e leng gore di kgona go ba tlhokomela mara ela ba itlha 18 e ka re le yone dilo tsa di-grant di a sokodisa ga ba kgone go kry-a di-facility tse di ba tlhokomelang le grant e ka re ga tlhola e ba hama di yalo ka gore ga ba bone autism gore ba re ge motho ga se autism. So a lot of them ba na le di-challenges tseo tsa gore go diragalang ka bana ba rona yanong ga ba se ba godile yanong e nna bagolo and go also ga le gore bana ba rona ga ba kgona go bona thuso ba santse ba le bannye ga ba gola yanong e nna di-adults yanong ba santse ba nne independent re bereka yang ga ba kgone go ya ko meberekong ga ba kgone go kry-a mebereko ka gore ga ba kgone go dira ga e le gore ke ba le ba leng severely affected ba moderate to severely affected and then ga e nna gape kganye ngwe gape ke gore ba bangwe ba e le gore ga ba kgone go tlhaloganya ga go diragala ga batho ba na le batho they are prone to be abused ke bona ba le gore motho kgona go ba diragatsa go ba abusa go ba dira dilo ba sa kgone go tlhaloganya ba sa kgone go fa consent ore moyo motho a ba fa consent a sa itse gore o dumela eng. So those are some of the concerns ba kholo bana leng tsone le gore ha ngwana a nonga fetsa go diagnoseiwa therapy ke eng ngwana o ya directioning efeng. So one, we always talk about the occupational therapy, we always talk about speech therapy, we also talk about psychotherapy. There are also other therapies that leng available gona lengwe ba bitsang ABA. Batho ba bantsi ga ba itse ka yone yalo yalo especially mo di-areas tsa rona tse ka gore ke e leng gore e direlwa kwa America and then go na le few practitioners mo South Africa ba e leng gore ba e dirisa yone ABA eo and the adults tsa di-autistic ba kgonang go ipuelela ba di-advocates ba na le gore he rona ga re fila gore ga ya re siamela ga ya siamela batho ba na leng autism. So it's always gore mme ore motsadi a itse as much as they can ka se se leng available gore se ka nna gore ngwana ga a diagnose wena o nagane gore o tsengwela mo sekolong o tswa mo dilong. There are so many other therapies that are available, one of them e le yone that ABA buang ka yone. There's medication also available. A ne gore batsadi ba bantsi ba nang le di-concerns tsa gore batho ngwana ke wa go fiwa melemo ya go enwa botsholo bage botlhe ebile ya mo robatsa e mo dira yang e mo dira yang. That's not the case at all. There's medication e leng gore bo doctor ba kgona go e tapera according to di-concerns tse mama a nang leng tsone ka gore go na le problem ya gore ba tlhoka boroko. So go na le medication e ba kgonang go ba efa gore a kgone go robala, go na le gore ga a kgone go dula stele or appetite ga eyo ga a je sentle. So all those concerns can be addressed especially ha tsamaya tsone di-therapy tseo tse ke buileng ka tsone occupational therapy le tsa speech therapy. So ka bona go nyana fela gona le okay, so gona le organization ko America e bitswa Autism Speaks. E be decide go kopana le World Health Organization go nne le di guidelines ba dikisana a program e bidiwang World Health Organization Caregiver Skills Training. So basically training e ke go thusa batsadi gore ba kgone go nna empowered ka go tlhokomela bana ba bone ko lapeng le go dira di-therapies. Gantsi ga ngwana fetsa go diagnosewa mme maybe ga a na tšhelete ya gore a nna ntse a mose di-therapies tseo ore medical aid hela ka bonako. So it is a way ya go ba ruta di skills tse ba ka di dirang within the community, meaning ra le community people ba re ba identifyang, ra batla ra ba trainer, ha ba fetsa ba ya go di ntlong go ba gona go thusa batsadi or lesika go dira some of those activities, those skills mo baneng ko lapeng. So inconvenience la go nontse go pagamiwa taxi ya ka e kgakala eng ya fokotsega, and we're also using cell nalna le sone mo ntlong. So it's not like ya go tshwantse go rekiwa dilo tse di eng kae kae gore tse di expensive gore go tlo dira therapy. It can be done at home, so it also obviously increase le confidence ya me motsadi gore a kgone go dira dilo tseo. So this project has been launched go so many countries mo lefatsheng, go ntle ko bo America, ko bo Europe, ko bo Asia and all of that. And then mo Africa e setse dirilwe ko Ethiopia, e dirilwe le ko Nigeria. I think bile ko Nigeria setse rana process sa boitiri or something le ko Ethiopia several times, and then le ko Kenya. Yeah, no, for the first time, yeah, no, it launched in South Africa. So we're still in the research project at the Mwilohore. It's a combined effort. Yeah, a couple of organizations, including government, including an NGO, and including a university. So for the first time, yeah, we're in South Africa. We have our first group etlo go simolang irana from next month. It's in the research stages, so re batla go bona gore okay ke eng se se berekang, ke eng se se sa berekeng, but ba ba leng involved ba itse ba aware, because re direla re elotshiwa teng mo mafikeng ke rona re leng busy ka yone. Once re fetsa the first batch ya thing, it takes about 12 weeks ya gore re traine di master trainers, ha re fetsa be re trainer di facilitators ba ileng go ya ko mafikeng, re identifyile di family tse di ka nnang 10 tse e le gore re simololetse ka tsone. Ha re fetsa then re tla kgona gore yanong re because this is groundbreaking work. What sere se dirang mo gona no mo mafikeng, ra khona gore re khone go create a template e ka khona go bereka in other provinces as well, mm-hmm. and in other areas, and ideally the goal ke go bitla mo le mo le gore re khona go kopa batho ba government gore re thuseng ka, because e batsadi ga ba tlhoke go emela diagnosis gore he ngwana ya go diagnose pele ke ngaka before ba ka simula the therapy. E ka simula as soon as ngwana hela go bona gore go na le neuro developmental challenges, e ka thusa ke go empower the patient, the parent. And remember gape gore re buile ka intervention gore the sooner o simolang ka go thusa ngwana the better. Especially those ages that 0 to 3 years, there's a lot of learning that is being done. Mm-hmm. So to take advantage, when I know my mother there, I came to go to the clinic in Baring. Hanti, how are you? Musa, go to Kolong, go to Kresheng, go to Yale, go to therapy. Papa, tell you to diagnose is key before I can simulate. So this way, we're able to give them those skills. We're able to teach them and empower them, so that how about when I'm going to get when I'm going to start these particular challenges. Let me start with the therapy so that it can start or start with the activity so that at least wana aska sala ko morago no matter where the child is going to end up. So it's a very big project, and ngwatla re ke bua ka re bile re mo conference nya tne gona no ntse ke re di feedback from other countries. Yo, it sounds so interesting. Ibile because of so dira gatseng ka COVID, some countries tle gore at least obviously tle gore they developed ti basta ba dira online ya no rena re tlo fitla re tla sentse tlo fitla go so tle se mola pele ka tsetsa, you know. But it's just something se kereng, you know, but that di gantsi ga ba bolala diagnosis ha ba re okay ke a kae from here, dikolo di na le di waiting list di telele, ga gona gore gona le therapy fa le ga ke na challenge ya go dira eng ya go etsa. At least here is something, a solution that is being offered, e le gore motho a ka e dirisa in the meantime. Mo tsa ke reditse ditori tsa bomme ba ko India, ne ke reditse mme mongwe wa ko India a bua ka gore ngwana ga go respondile yang, ke ne ke reditse mongwe wa ko Brazil le ena a bua. So it's very interesting, and ya encourage gore at least sengwe se tlo go diragala tse e leng gore se ka kgona go thusa batsadi le bana ba rona.
Lona ga le gore ke gone o se bulelang fa re buisana fa le Dr. Leo mo tsatsing la gompieno, re tswalela jalo jaaka mme o itse ke dumela gore o ithutile go le gontsi ga ne ntse go buiwa jalo ka autism, jalo gore go botlhokwa le wena gore o le motsadi o nne o lebelele bana ba gago. Ga o mmona e kere go na le sengwe se a se sa tlwaelegang, tlogela gore he a kere go na le kgang ele wena doc ya gore ke letlhomela se ka mmona ira yana ke letlhomela, batho ba sa lebelele fa gore so se e ka tswae le gore ke
go senka thuso ke go diang go sa senke thuso ka nako ke go diang
ke go senyetsa ngwana nako. Doctor Epepele, re garela fa ke a bona gore le na le project e ka tswae le gore le la ithankgolola.
ke yone project eo ne ke bua ka ya CSE le gore
ya ke buela mo gone fa gore mosola wa yone ke eng segolo jang gore moretsi a kgone go etlela
ke yone gore go empower the parent gore gona le rontse o dutse o re re sentse ke metse gore sekolo se nna available ore ha o re mo tshaka sekolo gona le di waiting list di tele ba gore ba re mele diagnosis pele go tswa go doctor gore go tswa go kae kae gore kgone go simolla this way at least o setsona le di skills tsa gore kgone go dira sengwe nyana ko lapeng ke combination ya tsone bo di speech therapy tse ke buileng ka tsone le bo occupational therapy and all those psychotherapy so it's not obviously gore ya nung and oh the other thing gore ga itlhoke go dirwa ke batho ba ba leng trained because a misconception ke yone gore motho tla gore are he tshwantse ke be ke re ke na le qualification when the time comes ya no re bula sentlano le gore ya no ra bitsa batho we going to have that part ya gore ra go invite batho gore
ke kgato ntle le tsa mang ke kgato ntle le tsa mfa go ka bona fa gore kganya autism ke sengwe se le gore re se lwantsha mmogo ke se se le gore ke tloba boroko me ga re le moge re le setšhaba gongwe motho a ka batla go ikgolaganya le wena doc
Online.
Se le se tla go tsela go itse gore motho o maphatepate ya go itse gore ga o tsofa gape o ya gologong gape tsala sentle doctor tsa kopana gape ke re mo bekeng e tlang
ke tlokomeleng from next month ke re tla simula re dira tsone di topic tsa health organization e tsa calendar so any concerns any topics about what lang go discuss ba roblele kana ko
thank you doc
le tleleng sentle
you've been listening to the Mahikeng FM podcast if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 MHz Sikokelo Salwaho